chocolate tea. Chocolate.
As you know,
mtoto nilivumbika sura kisomali nyumani na mauspika au meza kamali leo kama mejitusi tamfungulia kamusi simba kishi therusi nikumeshi wazushi oya laya mfungwa minyabara oya laya sogupi hasara. Ready for you, stop DJ, DJ nipe ngoma, ngoma, uweka ngoma, ngoma.